Mi naitwa Evans Davis, ni coach wa TMT. Mi naweza nikasema kabisa hizi timu mpaka sasa hivi sawa wameshinda mchenga, lakini na uhakika bado, yani kwamba game mpaka inaenda last second bado unakuwa hujajua nani anashinda. Maanake hizi mechi mbili, hizi timu mbili zilikuwa zina upinzani mkubwa sana kwamba hujui nani atashinda, japokuwa tulipocheza game ya kwanza tayari ilikuwa ishajionyesha kwamba mchenga watachukua ili kombe moja kwa moja na hawatafika hata hiyo game 5. Lakini sisi kama TMT, mimi kama coach, tulijipanga vizuri, tukasema we have to win this game by any means, tukajitahidi, tukacheza vizuri. Lakini at the end of the day, kwenye basketball hamnaga draw, lazima kutakuwa kuna timu moja ambayo lazima ishinde, either hiyo TMT au hiyo mchenga. Lakini ndo kama hivyo, bahati imewaangukia wao, mchenga wameshinda. Mimi ningependa kuwapa pongezi, wamecheza vizuri, tumecheza vizuri. Kwenye upande wa maofficial, wamechezesha game vizuri, mashindano yalikuwa ni mazuri, imeamsha watu wengi kiukweli mtaani. Sasa hivi kila mtu anaongelea Sprite Basketball Kings, it was a good thing. Tunashukuru sana kwa kuandaa haya mashindano, tumeenjoy, tumeweza kujuana pia na watu, tumeweza kuonana na watu ambao hatujaonana nao miaka na miaka, tunakutana pale. So kiujumla, Sprite Basketball Kings sio tu kuhusu basketball, imefungua mambo mengi sana kwa watu mbalimbali. Kuna watu wakuwa julikani, sasa hivi watu wanajulikana ma superstar, wakipita barabarani, yule ndo Eric Lugora, yule ndo Otto Bachegeki, yule ndo Barongo. So it's a good start. Tunaombeni tu mashindano yajayo, please msiishie hapo, muendelee na sisi. Team yetu tutaendelea kuiboresha. So ni hayo tu ambayo naweza nikaongelea. Asanteni sana, Sprite Basketball Kings East Africa, cheers.